atusembera nkubulire mama ekinuma ku mutima leka nkyatulenga nawe woli mwana muwala wankuba katusembera nkubulire mama ekinuma ku mutima leka nkyatulenga nawe woli mami kikubulira wankuba abasajja bangi bolaba mama abasinga bayaye naye ate nze nze mwesigwa kale njagalako beibe ku mutima guno olemu okunumya wantumira lulijjo wani wenakutukako ate wadduka agamaaso kutunuliza nze maama era gankuba naye nti okyatula kuba mmanyi ojja kunvuma mwana muwala wankuba katusembera nkubulire mama ekinuma ku mutima leka nkyatulenga nawe woli mwana muwala wankuba katusembera nkubulire mama ekinuma ku mutima leka nkyatulenga nawe woli kati nno wotoba mpulira obuzibu ku mutima mama njagalako beibe ku mutima guno olemu okunumya abalungi bangi obendaba naye era sibeegwanisa bafiga twende enyuma muserebende era nzaabo tebankolera olina ise simbo juise oyogeza nsimbo tolina nambalabe nze muli gwe wankuba mwana muwala wankuba katusembera nkubulire mama ekinuma ku mutima leka nkyatulenga nawe woli mwana muwala wankuba katusembera nkubulire mama ekinuma ku mutima leka nkyatulenga nawe woli njagadde kabite kankusute nemu okujuza mama tubere babiri mami kankutwale ekofumbe konjagadde kabite kankusute nemu okujuza mama tubere babiri mami kankutwale ekofumbe mwana muwala wankuba katusembera nkubulire mama ekinuma ku mutima leka nkyatulenga nawe woli mwana muwala wankuba katusembera nkubulire mama ekinuma ku mutima leka nkyatulenga nawe woli.